As we enter into his presence, we enter believing that you are God and you are worthy to be praised. We worship you, Jesus.
Ngiyakudinga Nkosi yami, ungumelusi wami. Ngiyabonga Nkosi yami, ungumhlobo wami. Ngiyakudinga Nkosi yami, umelusi wami. Ngangisezinhlungwini ngingena anto ngilahlekile Nkosi yami. Ngangisezinhlungwini ngingena anto ngilahlekile Nkosi yami.